produced by Roy Genius. What's up, Dario? Skiza, twende, yeah. Navuta majila, he, navuta asila. Nikinyo pombe waga ndo navuta gasigala, he. Namvuta mama, navuta shingwa. Akija kila pembeni waga namvuta lunya. Oh, navuta nini, au navuta widi. Akija mwanza chini mi waga namvuta fidi. Wewe, chonde kole, chonde sole. Ziki nizidia spano chebe namvuta shirole. Namvuta kipole, namvuta kipale. Akija geto no kuvuta ni mwendo atembele. Naweka wame, naweka washe. Na acha, na weka bale, na weka bange. Na vuta, na baba swale, na weka pale. Acha, na vuta kale, na vuta piano sasa. Ukipata dem, wanangu peleka ghetto. Ilo kinunua sabuni, na jio umevuta nyeto. E ukipitia shida, na jio umevuta msoto. Ilo kitoloka nyumbani, wanangu umevuta uchoko. Pirika, pirika, kama soka sama. Tokiletea manengu kwa Mikey, na vuta na cha. Inuka, pepeta, lefando amepeta. Josina nikishindo mziki, nenda cheza miereka. Hey, unache kesho. Wa unavuta tu vijiti, demu wangu nguo geto nisha mvutia jiki, yeah. Namfua paka takate. Si unajua siku zote bwana utamwa pipi mate. Navuta majila, he, navuta asila. Nikinyo pombe waga na unavuta gasigala, he. Namvuta mama, navuta shimwa. Akija kila pembeni waga namvuta lunya. Wezi pinga kwa usongo, wezi pinga kwa ubongo. Na hizo steam zenu wana za kuchana mkiwa gongo. Wezi shinda tawe bongo, cheki tuwa kwa ubongo. Singiz kirimo, laugh mavuno ni tongo tongo. Na play kama yele mixa MK14. Budi afya kwa kaboni, mixa na maplotin. Mshamba tuwa kuja sasa utani ambia nini. Na kuchana siachi labda gari, aniweke chini. Kama moja ni namba basi na gadi amepanga kwenye mapenzi. Nimesanda siwezi weka ajenda, kuna kadem limpenda. Kakanifanya salanda kama dalaja kitonga. Sinika mwaga mpunga, nikasahau paka button. Ludi Iveta Sajna, lafiki yangu wakawa siga mixa ma please. Paka nikashika chololicho, niambia kwamba duniani kuna bikla zaidi ya bikla malia. I'm out. Pango Records.